kuva tariki 25 z'ukwezi kwa 11 kugera tariki ya 10 z'ukwezi gutaha urwanda rwatangiye ubukangurambaga bw'iminsi 16 bugamije kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa. Bamwe mu bagore bavuga n'ijwi rya Amerika bakomoka mu ntara y'Iburasirazuba bavuga ko bamenye ibanga ryo guhagarika amakimbirane yabaga mu miryango yabo.
Ntiwakomeze uranateka tugendana amafaranga ntabwo tukibasabiriza ngo tube dutere induru mu nyamavuta byose turabyibaga tuka nabyisubiza babona bari ku meza batyo niyo tuzajya kubitwa nka mbe
igihe ntawe ukiri kubaza umugabo ngo mpumuye nta mavuta n'isabune ibyo ntibikibaho rwose
nta mugabo ujya ukubita buriya byose byapfiraga mu gutesha umuntu umutwe umusaba buri kimwe cyose umva abandi ejo hari nta kintu nabaza umugabo
nk'uko abakecuru ubu turi mu cyiciro cya mbere badushyize muri VUP iyo igihe kigeze baraduhemba utwo dufaranga nk'ubu naba nayahembwe hano mu isoko tubona ndatuye mu rugo turarinda.
Madamu Saverine Uwimana uyobora umuryango utegamiye kuri leta wita ku mibereho y'abagore bo mu cyaro yemeza ko amakimbirane menshi basanga mu miryango ashingiye ku bukene.
Usanga amakimbirane ashingiye ku mitungo ariko cyane cyane iyo mitungo ikaba ishingiye ku mikoro make. Aha handi mu Kinyarwanda bavuga ko n'abasangiye ubusa bitana ibisambo. Ubona iyo wa mugore uhora muri twa turimo two mu rugo adafite icyo yinjiza, wa mugabo wakoze wagize icyo yinjiza, akenshi usanga icyo yinjije akigira icye wenyine, ku buryo wa mugore nawe yashaka kugira icyo asaba. Icyo gihe umugabo akumva ko umugore nta gaciro afite kuko nawe ya mirimo ahora akora yo mu rugo atayiha agaciro.
Uwimana agaragaza ko kubonera umugore umurimo umuzanira inyungu ari imwe mu ngamba zakemura burundu amakimbirane akunze kugaragara mu muryango.
Kugira ngo rero n'ayo makimbirane ashingiye no kugusaba no kumva ateze barampa agabanyuke, ni uko na wa mugore yabasha kubona umwanya wo kwitabira ya mirimo ibyara inyungu. Niba ajya no mu buhinzi agahinga bwabo akakora bwa buhinzi busagura atari uguhingira gusa, ibyo guteka byaba binashobotse akinjira aho yakorera amafaranga kugira ngo nawe abe yagira ikindi agura yakwiguza cyangwa yagura mu rugo. Kubera ko mu by'ukuri usanga ubukene ari indiri y'amakimbirane.
Ku ruhande rw'abagabo nabo bashimangira ko iyo bafatanyije n'abagore babo mu kubonera ibitunga umuryango bizana amahoro.
Abagabo barabibonye yuko umugore yakora atamuha ubwo burenganzira bwo gukora nk'uko bikwiriye, amakimbirane yagabanutse. Biranagabanuka cyane kuko iyo umugore ateye imbere niwe amenya n'umuryango cyane, usanga n'abana bitaho cyane gusumbya umugabo.
Nta mugore bisaba umugabo, hari n'ubwo ajya muri cyo gakondo kabanazanye n'akabido karindwi k'igikombe mu kinyo.
Kugeza ubu mu Rwanda hakunze kugaragara amoko anyuranye y'ihohoterwa rikorerwa abari n'abategarugori, ariko afata umwanya wa hafi n'ashingiye ku gitsina, gukubita uwo mwashakanye ndetse no guhoza undi ku nkeke. Ibi byasohowe mu mbonerahamwe yakozwe na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Mu minsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina harakorwa ibikorwa byo kwigisha abaturage uko bakwirinda ihohoterwa n'uko barikorewe batinyuka bakajya barigaragaza. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti: dufatanye twubake umuryango uzira ihohoterwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.